Opebi izwi lakho liwulozo lendlebe zami. Oba wena uma ukhuluma inhliziyo yadamela. Wotali nguwe imizwa yami uyayiphakela. You make me wanna fall in love again and again. Wotali ajabula.
Away for more. I want some more. Ngobintlizi yadali yabalis, yabalis. If only some more. Oh, dali wami, ndalung bambele tuze. Ngoba manginawe, intlizi yajabula. Oh, sando sami.
Dali, it's you for me and me for you, yeah, yeah, yeah. Oh, Dali, I think it means one.